nikolea penzi lako I love you my dear
Masauti Kenyan boy
Nakamilika we mtoto Nakupa mia mia
001
Unanipa mahaba ya moto Moyo naridhia Unakamipiga mabusu wenzako Hadina shangilia
Na sito choka kukuambia
I love you Carlo
Zika mume lipaka paka ina Kwa majina Ukinita moyo wangu nazizima Wekichuna Uzuri wako fano wea una Navyo kupenda Balai kama we sijaona
Mashallah Napenda zako dimpo dimpo ukicheka Unavyonga Una hata pimpo pimpo kisura Ewala, akukosea mola kikuumba We Carolina, we Carolina mama
Caro,
I love you Caro
I love you Carolina
I love you Caro
Carolina, Carolina
I love you Caro
Sinaga uongo Mazima nimezama Kama jembe kwa mpingo Napata sikitiko Napo kukosa kidogo Oh mama Cause I love you Caro Caro
Enuka leo tulicheze rumba
Gogo gogo
Tuki swing na muziki bomba
Carolina.
I love you, Carolina.
City Sounds Productions.